DatimSafi.com.
Watakundundana. Voice clear up.
French Tizzy.
Big boy. Oh
my God. My God.
Ni bebe shimsi gwara wama. Binadamu wala wanawema. Utafanya mengi mazuri. Kila siku hawaishi kukusema.
Extend baby.
Ni bebe shimsi gwara wama. Binadamu wala wanawema. Utafanya mengi mazuri. Kila siku hawaishi kukusema. Wetenda wema, wenenda zako. Hakuna binadamu atajali fazila zako. Upande wema, upande adui zako. Wengine watataka kuzima nyota yako. Napitia changamoto mingi misoto kujitafutia. Kipato changu kidogo, lakini bado wananichukia. Najituma na pambana, lakini wao wananikunjia.
Kusema leo nayaona watayaficha mema, wataweka dhalani ulo wakosea. Binadamu wanawema, na yasemayo yapo leo najionea. Napitia changamoto mingi misoto kujitafutia. Kipato changu kidogo, lakini bado wananikunjia. Najituma na pambana, lakini wao wananichukia. Hawataki kuiona future.